Ukatishwa tama yeye Bwana anajibu. Unapovunjika moyo yeye Bwana anajibu. Unapokatishwa tama mama yangu anajibu. Unapokatishwa tama mama yangu wewe anajibu. Unapovunjika moyo baba yangu anajibu. Unapokatishwa tama mama yangu wewe anajibu. Mungu wetu hawai wala wachelewi. Mungu wetu anajibu. Mungu wetu hawai wala wachelewi. Mungu wetu anajibu.
Batimayo aliomba.